tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Ibrahim Sadogo to ogi jande fanu halo Mamadou Sama Sefu Jam Wali Sakrabe hiribe. Leyde Mali, Niger e Burkina njalti fallaabe le fedde CDAO hande noga jena Zambie fayso fedde de beedi wattu kalti dal ardibe de do leyde hulti wiide dum do kay jargol tiagal wala hen hankasin. Mutra golle balde jeegom jaginobe duure snusip na jukiti tiagal balde didi mutra sendika o hulti na weltani kabaru mudum. Wultam wiide su kita tourno ben wiide debbo debbo modo goto tew mu yitama le fuguru nday nay jom du ci ban jeegom du ben nan tewta non e gilla balde yogaaje wonande ben sakira makko ningun seme ko amene hande bete alalbar noga jena janvier 2025 bismillah sakira hande noga jena janvier 2025 won ko CDAO e leede AS cer ndirta ceral ngal ben ministri en kumani be gollidal hakunde leede tikini e le batumabe nyande noga e jeegom janvier to wakatu kutun fede AS ulti wiide dun do kay hala mudun timmi fa labi tawene CDAO na fa hande na yobi jike mudun do kalti dal e le ko warata ko zilet kulubali won ko hebani kede fastan Ousmane Yalbul
dabere ngol yaltugol bamama nyande noga e jena lewru janvier hitande 2024 le batu horebe de leede tati AS kollitimbe annyamu ben yaltugol le on wattu fu e fedde CDAO kanon le sariyaji de fedde hirnange Afrika wajibi non hitande hibba fa yaltugol fa laba wada golleji kewdi lati sababu bamugol de dabere leedin ana hen urbiningol CDAO nabugol militaire en leedi Niger e jukungoji bangal kebal do ndi leedi tiagal ko sammingol lamu wadi le majjun woni ko Mali Burkina e Niger kolliti metti en wiide nde fedde ana edo wi duba koobe tiagal imma daraji kewdi yalla de leede ana keddo le fedde CDAO horebe de leede kolliti wiide ngati tuttata leede AS de njaltan le nde fedde ambinde kanyun hokki lebbi jeegon yalla be njaltete anye mabbe o don an haani fuddude noga e jena lewru janvier ndu nyande nde nyalande woni ko de leede tati bi njalti fa laabe e fedde CDAO le majjun woni ko ministri en kuminibe haajuji de leede tati AS njoddi batu lan jabbido wagadugo fanda modon yo dartudo hono de leden jaltirta le CDAO
faande bangangul do yaltugol ben jamare bamako sikasu bafflobe yurusu fayata tumutu gaw e bankas goto fu no famri ko wamuru so yogabe kayen ben yitti sanne muldo yaltugol wobbe kan kuli kuti muldo buru fuf bangal ya wara yimbe le gineji mun en Musa ak ma heba ben yogabe wonko heben kadi fastango Umar wagalo
vraiment je leur donne parfaitement raison
ben gadi gonga mabbe jati ko mbibe njaltan e fedde CDAO wonde sabi de wana afrique jeedun pelle AS de anima o an moddi sanne sabi de sa ewi CDAO wala wiango hore mudun min wi yon yodum hunde lobbere non yeltude CDAO dum wona hakkilantako lobbo sabi de leedel sappo je ngone mudun e bawno darnude fedde AS de keddo le fedde CDAO nde so tama eden jugino leedi timdi mayo geeti mi yeta hen tidal laaji be jawni on o do golle sanne handen le leful sahel ngel
aujourd'hui pays du sahel
sakra bantu klabo du karam bango bebam Facebook adu X sindiga jenginobe jondi duure snusip ben hulti an data faande ngenaare ben na juddi kalis ko han yobneede bangal lugaji den balle di tiagal mutare golle balde jeegom sindika wa hulti wiide ben yimbe na darda kala gonbe feddende e wada tinno fadde imadraji fayso tawi ben na wana goto wattati di fuf dum wurdi wakat jono kay kanko ben alu docteur alu jara hulti wiide na weltani ko golla ko wonko handi dun no ben mariam kulbe kedo fastango Ousmane Yalbou
minen ka mi kalti dum latke chuudi le college jangirdi dow bamako do na du le region aji di fudi uddidi le nyalo mo hande o yimbe le hippe gombe le fedde ne be noddirta senesup kanyu mk tawda kay amem le on do gol dun ne wana hande fuddi ngaso gonga o be do yimbe ko hewe mu en fu tawam chuudi le college jangirdi dow goto tam woni ele wi mu en mi kaltani yimbe fu jukube amem be jokamin be daro do mi dari be teddi nasariya e keddo tiagal kongol amengol fa nyande fu gouvernement o jabi wartude amen fami kaltida sariya o ka holiti wiide wam fedde ngado o jooda hala hakkune amen e gouvernement o haani jo inede do woni ko mi gondi domda
bangal coupe d'afrique des nations ben tiraz wada ma nyande altener de turaba maroc leddi malindi an le gubal ahne wondi e leddi landini dun maroc kanyo dun ben zambi e comor reno kambe dunke kabaru mbirki sembe chaldi holti wide dun do ben wana fi hunde newi de ka nona kanko ekitino na hani tikinde kumul yalla ben kabar mud na feba umar wago wonko ben kede fa san kanko waygolo
leddi el noga ene kande fiide coupe d'afrique comme fuan andi wattu jono mo fiidata leddi malindi jonon tile sapo jokkindir an yahle deedo piide ana le gubal urgal futtide kanko adama mayga journaliste jittino kabaruji mbirki sembe chaldi woliti tawede yide gubal malingal ana tiidi fu mali ana way jabbade yade yeso
soni ewi piide e mali wadi de so gonga hale e dohlube ni mbira wiide leddi marogo di woni gudu fu torare holare gubal tagal maroko hani kay jagabulenbe dorana mun en monan lengal do gubal de no tagal ko tiraje wada ko an hani tom senfelt golla fanna wota dunno suka mako yalla e abrol ele gubanga
wattu jono gibbe balombe hakkilaji mudana pecci so wobbe kolliti wiide ciusay fe wobbe antondu kolliti hakkilaji mudana jotti
leedi landinidi abada famin ele hondi do maccaji de no hakkila ajodi dulla wiide fe no wata leedi malindi kay yabotu wala fe hunde ne wiide en baw jati wiide yugbal ungal futti dudi kayama bilto yugbal tidungal denno ana hani be tekina kumul pat be jeego fi dum tan wata nabdu min ele pide de
le dedo pide chapantati en jeyo bakkan malen hani fuddude pide mudun de le nogay did lewru decembre tan 2025 be ngaram e pide e zambi
to kitaton ben demoro goto to mu demoro mbaw dubu chapan jeego to mu dun yitama le ladde fuguru denno le lam kita nyandi noga jeego janvier 2025 suka mabbe min suka mako no wondi noti to ma gilla balde kewde bangal ben radioji ngondi ton di denno gidun ana wara yontere hande gawi ben seda fuji kebitunde te o kay yitama tawe ben dum fudino jati bunde fa nawi lenno fa hande ultan wi dun kiti ben mayiti mako wadama on don nuku oto fuguru ton fo wakat jonoka andaka ko dun sabi ben dun do hebi demodo
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
gila hitane 2011 men sariawul woni article 280 code personne et famille anditi dewgal bangal dina beno sabi waltere wetungoji ngada di guldo sariawul hitane 2018 men talki bangal mairie kanye be mo dina fufu hultama yo gutum nenno el be do famu do kabar mudun kanko isa umar tugula won ko ben ka defa sango umar bagul alcisse
rewbe le hewbe gombe le leedi meedin de kanyo bemba tiagal ko dewle muuden kabaaka le ciudi mere ko nande muudun hono kanko safi sidibe ko futu duubi jeddi nyaloma hande no ko dewgal makko habbaale misideji di kabe jahay le ciudi mere di wattu jono o do inna sukab di don wiyana bemba
damado nega civil
dewgal am habbuwol muudum yeso mere ana booyi ko hunko watta ka hala muudum fe tay minne e jom suuda o mi kawrnobe do majjum wakkati no mi reedune o wi kam som mi beeyini suko o hebi balde debe fu ngadam mere njaba waytaade to makoto tafo ila mayti mi to makoto hunku mako mema e kasen hala mariage civil en Allah faddana en so mi yawti mi sukabe am be kebdimi e mako be hono latto nadu so cerango nati hakkune amen hodo woni ko latto hakke am
idum famni jati non kanko no dirtir Alassane Bao holli tiri wide o do gollo le sud lullirdu centre islamique de formation et documentation o holli tiri wide nyaloma hande no dewle kabaade le miside de kanye dewle kabaade le ciudi meri di fu gotum
dewgal kabbetengal misidengal talkuru ndokete tum o kan talkuru ndokete do dewgal habama yeso mer fufotu kupingaji talki jipinir cede tobe faye toba mondirobe hokete miside to dum hokete du meri ngaji tu dudo talkuru so cerango wadi sariya gondo le leji amendi fewde e majjum o gollirta
konayir bangal kristien be kolliti wide yodum wana wajibi jom hokke dirwol so bami fa dewgal mu habama ton ka dum e tayde fu kan ko dirtedo bomba koni o yoga ciud eglise dan ko kadido eriji ko wana wajibi
le set frais de
talkur ndokete tom o ka darne fu wala e mudun sabi tedango fu o wala yeso chawro tobe eglise evangelique kanyunga dewgal kabangal yeso mer andi
civile
ido halaji na pamni jati non kanko andan da kabaru sari no dirtel ali kola ko ita o holli tiriwite o yono ko yubonoki e dewle kabbetede li misi deji di fu dum yubama le tongande de ngadno hitane 2018 ne an waya do yidi fur habba dewgal mudum
le mariage religieux
dewgal kabbetengal miside kanyum do yo dewgal hakune dewle kewde de sariya le lidi amendi jaban darne wotere dewgal kabbangal miside kanyi kabbangal yeso mer jogi so almami kabbo dewgal ka tiddini sariyaji kandi joked le hendi wakati no habata dewgal
to celebrate le mariage
tayde wiide dewgal kabbangal miside kanyi kabbangal le cuudi meri di fu gotun nyalom hande be kollitide kabbobe de do dewle le misideji de rakani janginede
secrétaire docteur na kabal ñoy hande mitan wasatu tuni ci mbir mo do bangal numéro 76 98 56 56 yotoba wata haklo don ko tewto don bangal ko fu ñu 37 321 mère mère ron ka fu di fuf buudo no ngay tawli téléphone jom do cede autre meden magazine yotoba meden magazine ko bar roobe do yobi dun do ben balde chapade nay ben rebbo ngadata tagal ko beeni le galle sara mun en el be do famu ke don ko fatia ta heben du fa sango min ousmane nyalibul yo en nyale jom do jogal mambrabe amen sinuji fuf e famu mudum to gundam li lamu tumbutu sabuji de holliti kumni do fina tawa keita umukalilla yo watangul hakillo sunugul endam hakunde inira do e biddo
debbora gar haya
e dum alad amen non e dum lato sababu rendu debbo hersal yogaji pat israam woni je ko tanni sabu watto jibingol kabaruji kewdi ko wela ka yede an wawi wadde
jibi am gunak
e hakillo salmata idrissa dunke fina tawa goddo gondo gaw balli chapande nay to sarabe tiagal beenugul e fina tawa to gawto faanda mudun yalla inirado o na fofta hewta dum caldi mudun tiagal ko beeni ko e do faba inni ko
a irhun day nanka
do andi sini debbo jibini ana heba tidallaaji kewdi ana tampiri caldi wat mo watta to sarabe makko wadan fo hewde caldi makko fadde makko fitare wartude
yagina shagiha
lisahal e baleri fuf rawbe na jukiti hinade o do fina tawa yo honani kanko hulematu jaguraga jodi do kay holti wiide daari to inna mudun tagal beenugul sultinimo nafimo dun sanne
ne beta mafe
sinere yogabe ngari jibininde jantu inera mubben ngado balde chapande nay yidum golle lobbo latto sababu fa inera do kes o fama ko heewi andadu hono jogorto bingel mum keccengel
beeda do do gede na godi dun nafoje godde e wi kanko dunke finatwa mukwati o mimi hala tutingol beengu e wi madam kwati o do wattu fofre tagal beenugul to sarabe latto sababu beenido o wasa am de redu don e don
har fo e go doti kandi
rebe yogabe sine jibini le on wattu yoga an wa hebu da hamila ko yaawi kasen fu buri stay dem mon woni arande jomun e bam gol redu dun sabide le alaade meden wada jomun ya wada balde chapande nay yeso inamun ha wado jom suudu mon
retrouver sa forme
ko fu fun mi jo worbe de odo jogolo yogabe ne jabani dun wobbe kay hulti nafa fu wala odo jogolo yi honi be do worbe mimbe hala mudu le gere mabbe to gawtun
Mimiya nafa e mudun yagol debbo suudu mum en tiagal beenugol mum ngodinan tan debbo o jom suudu mum e sukabe mum de mile hakila nafa fu wala e mudun mimi mile jomo an wayaade paddo badde chapande nay suudu mum en basi fu wala hen non du yodum alaade hewbe non
kedo se beaucoup habitué
e wi yogabe jogala o na wada hello e alhaali koreji e wattu mudu e wi odo mawdo galle ngol do hotugol inirado o haa jaatlaare sababu sukabe en jeewe sanne
wodi sanke ke bobe
wattu fu de debbo jibini sini yeyto sarabe mudun jomun yoppan sukabe mudun sukabe tan keddoto suudu e tidallaaji wayan hono be faabe ni
andi tan wiide odo fi finata o wakat jun o na wondi majjudu sersede no holtiri bibelidi mali hewbe e bi yo sabi zaman meden joni e kanyedun na sifa ngurdam amondirbe njaltobe le galleji mawdi jodade nokku goddo